wanna jump.
Remember where you got from. Zambia Music Promos, don't see old.
Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama diesel. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama nation. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy. Ubuntu shinchire kwena mwandi na upala machishive apa kuno mwandi nevo na lalola makulolesha bondi nchire kwena na ikaka na majamu neva hana nchire vonsale ilicho nyokutu mafondi kulibosi ena ale kachingani nkwacha ke mwana munga ndale lilanga na kuchaka chelo nchile mupoke chiwala munga nda jamu lipoli chavali ya chiwaya nga waingira mkuiva vaikata waya jibleki fasila nchisapa vana nifiwaya jiwani tusate humu nani nichiwawa utampe kopini nchisha kukunga waya
mabesha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama diesel. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama nation. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala.
Landilo jinchile kwena mwandi alapinda kusho wabula muli vanepa mumapinda munganda chavula chute mwigo kuchipinda kanala lanchile mubili vula linda jindole chemata mchile kwena naifima ndeka vilo kwikala kono mwana china linda Mulwinso na posa paka lenda jincholo mepuchi joni na posa lenda po make nole chako paka lenda kanafika panganda jile nevo ukuvinda kufisa mafisa mamwila ya kwa jininga uno mwakanga yanda lalunda munganda chamuli polisa kari ya vunga ndeya huku muchi mukuvunga chapala kwati uvu chuchi panganda wavundwa kwa kulala kakulina mawondwe
mabesha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama diesel. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama nation. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama
na ibo ba mukona kwa chirilomba uwa ila wachela njile nevo ukulomba jishive no mwaka nalinyini nebo vondo mubiri walipa mami nevo nalivonda mapiza kuno tulia febo njile ni mponda jobu security ukuponda that's a rap
mabesha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama diesel. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama nation. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama besha. Jingali la chema fucho boy, boy wala sama.
Remember where you come from, Zambian Music Promos, don't see old.